take a day. See under me. Mi si take a day. See under me. Sigare ke shui upona mi. Mi si take a day. See under me. Sigare ke shui upona mi. Upimwe kwa siku, upimwe kwa miaka, unatafsiri majira. Huzuiwi na muda, umejawa na nguvu, ndio maana na kuita baba. Moyoni mwangu, najawa sifa na ujasiri katika wewe. Haku